cɛ 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 na cɛ ɲina sunkalo in e min bɛ faamuya la.
wala ne yɛrɛ dabali banna o mɛ cɛ a jija o la an ye banabaatɔ ye furudimi yɛrɛ de mɛlɛ ma yan.
furudimi
sunkalo de sera 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 sunkalo de sera. mali gangstaw a ye sun mali denmisɛnnu a ye sun mali musomanu a ye sun mali sunbalu a ye sun.
ala tɛ ɲinɛ an ka faamaw la i ka se d'an ka faamaw ma. ko ka bɔ tantogo la nɔ ta maa ye nɔ tantogo la sɛbɛnnikɔrɔ imam yo imam clasher yo mɔgɔw ba nation ko an bɛ ji bɔ an kunkolo kan hali ɲinɛ an bɛ ji bɔ an kunkolo kan an bɛ ji bɔ an kun fana kan kile de b'an kan fantanya de b'an na kuma caman an t'o la dɔ kɛra o ko in na.
sunkalo de sera 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 sunkalo de sera. mali gangsta a ye sun mali denmisɛnnu a ye sun mali musomanu a ye sun mali sunbalu a ye sun.
mali silamɛw bɛɛ ka sun a ma nɔgɔn dɛmɛ an bɛ sun limaniya bɛ an bɛ sun ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ an bɛ sun hinɛ ɲɔgɔn na bɛ an bɛ sun. mali fantanw a ye sun fantan fura don a ye sun. mali banabaatɔw a ye sun bana fura don a ye sun. mali marabaliw a ye sun mara fura don a ye sun. mali nafigiw a ye sun nafigi fura don a ye sun. mali kɔnɔbaw a ye sun kɔnɔba fura don a ye sun. edm ko k'an ka sun president ko k'an ka sun mɔgɔba nation.
sunkalo de sera 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 sunkalo de sera. mali gangsta a ye sun mali denmisɛnnu a ye sun mali musomanu a ye sun mali sunbalu a ye sun a ye sun a ye sun a ye sun.
Hey, my man.